classic 006. Tumbari. Leo ni Friday, eh. Weather all over me ni skati. Smile yako baby we inanipandisha midati. Soko zuru loko nao. Mimi kwako na jinao. Vile umependeza kimao. Twende wapi out now. Tucheze ndombolo ya solo. Miondoko kidoko. Kama unapinda mubongo. Cheze mapop. Oh baby. You give me fever. Vile umeiva. Oh baby. You give me fever. Oh baby. Vile umeiva. Oh baby. Achu fever. Achu fever. Namona Brayo na Kevo wanakutupia macho kwa mbali. Na kwetu mechi so kidogo. Achana na hao mabisho. Hapa pesa so kidogo. Leo tumetoka benki we. Tulibata mina wewe. Mpaka kucha baby we. Macho yako, macho yangu. Yamevuta na we. Roho yako, roho yangu. Zimependa na we. Oh baby, you give me fever. Vile umeiva. Oh baby, you give me fever. Oh baby, vile umeiva. Oh baby. Achu fever. Achu fever. Achu fever. Achu fever.